exclusive from zhitspromos.com.
Mueva fiash.
G-Boy on the beat.
Natural son.
A pile so we in the building.
I'm choosing international. Young Bliss. Ala mueva fiash. Matita wino mwaisa. Timpa tefi mariashu. Saka kusha. Uyo mwana kashina upalala nchusha. Pakati kawushu kundeme vanshtusha. Mueva fiash. Matita wino mwaisa. Nimpa tefi mariashu. Saka kusha. Uyo mwana kashina upalala nchusha. Pakati kawushu kundeme vanshtusha. Mueva fiash. Mueva fiash. Ala mueva fiash. Mueva fiash. Mueva fiash, mwachita wino mwaisa. Nimpate fima riashu, tusaka kusha. Ujo mwana kashina upalala nchusha. Pakati kabushi kunde mieva nshtusha. Mueva fiash. Mueva fiash. Ndechula mueva fiash. Mueva fiash.
J Cash. Oh my god, this lady getting on my nerves. Still shocked, full of muntu ana epilepsy. Ana ka attitude ni kabwela no male. Stressed ya memes, full of nyimbo ya o male. So all I need is a breath and inga feel depressed. Nisa kafike kuma December 31st. Ama nipendela mirandu full of judge. Akalumba nshirala no bushiku full of god. Evale di in charge. But if you're now epilepsy. Mwana kashua kwa tela udinesi. Wanikanga, ulipe na ule munga nikamba. She always talk back at me, anikamba.
Ala mueva fiash, mwachita wino mwaisa. Nikuwa tefi mariashu, tisaka kusha. Uyo mwana kashina upalala nchusha. Pakati kawushu kundeme vanshtusha. Mueva fiash, mwachita wino mwaisa. Nikuwa tefi mariashu, tisaka kusha. Uyo mwana kashina upalala nchusha. Pakati kawushu kundeme vanshtusha. Mueva fiash. Mueva fiash. Ala mueva fiash. Mueva fiash. Mueva fiash. Mwachita wino mwaisa. Nimpa tefi mariashu. Tusaka kusha. Ujo mwana kashina upalala nchusha. Pakati kabushi kunde mieva nshtusha. Mueva fiash. Mueva fiash. Ndechula mueva fiash. Mueva fiash.
Yeah. Phone koko maziro fatin swirako. Bere gete no muna mkwe from Dakapo. Bushi na hitwe beans na chiteka po. Na mwachipu kafe na imweshu wa washpo. The next thing I watch ni ku TikTok. Mpali zi out with a friend drop. Mulomo pa mulomo visionless chip talk. Gaiti la menji ni nevo kupisha po mop. Before I make my budget chip waku yakwe. Mweva fiash uyu nina kanankwe. Musenda na mawiki mati pa mutompwe. Sorry to say this I regret mari nyumbwe.
Ala mweva fiash mwachita wino mwaisa. Nikuwa tefi mariashu tisaka kusha. Uyo mwana kashina upalala nchusha. Pakati kawushu kunde mieva nshtusha. Mueva fiash.
Like any other game is taking a like on your panga.
Nikuwa tefi mariashu tisaka kusha. Uyo mwana kashina upalala nchusha.
Musepela clown,
crown,
manen. Mufiasha ndisha zingila tlaisa. Njebele chiu inewine na laisa. Kozinga chaishu wat na chlaisha. Tiyo chilangu maunga chaisa. Nakambi chalangu mapantu ya na mebela tinalisa. Ningolo panshu na pona na yumisha. Echangu mine nakambi na limi washa. Mami walangu mapano shirandako. Kuba eche mwadi nkenya tina mayote wako. Esho kumanako. Mkutino kia kubonji ilingi kujobu ndalombako. Kaova time taza boss alangu fabu ino panchito. So fiancef na mieba tem. Aikono kumweba kula mutamba. Feba na tempa jeni.
Auna la kebela poite.
Mami de keni feko zinga mwa mwa fene. Fio kushkule lola lanji pafe.
Shkusha mwa fiash.
Kima mami mu. Mayo.
Thanks for downloading from zhitspromos.com.